ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
altinere sappo ɗiɗi lewru avril jeenayi yamre jaɓɓirima silima e sappo e ɗiɗi nder maison de la presse bammako ɗo jottinanoɗo kabaruji ɗo yumor woygalo kanko noddeteɗo Mamadi Keita won to ɓoggui jamɗe to sikiraɓon compititi wiide caggal ko wiya bonanday ɗi gaɗama ley nokku noddirteɗo Moura wiyama koñjali gaɗe dow hen Francis wi ɗiɗo immadaraji gaɗe e Russie kañe Chine fo jaɓanayyi no golleji ɗi worrino ko yiyata sukaɓe temedero e noga e nayyi yom kañi en ñaw cewɗo o yiya e muɗum en ley yontere nde le leydi meɗen ndi laamu o holtide immadaraji ar gonde waɗe dow hen ɓe mbin ndiyam peese pikkirɗan ko ɓuuri million goto uynaye temeɗiɗi e uynaye capanɗe jetti wattu joni ɓe nanni en leydi ndi en mbiyan kamɓe chrétien ɓe ɓe gondi e cakkite ɗum woni lewru mabɓe ndu ɓe noddirta karem ndu lewru mabɓe nde ɓe koarata e muɗum ndu kamɓe chrétien ɓe wattu joni yontere watere heddiniɓe ɓe gondi waɗ ɗiɗo immadaraji le on ɗo wattu furdu nafilaji ɗi an jokkite le leydi meɗen ndi le misiddeji kewɗi dow sababu korka ka ɗi won sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo bertandi ɗi bisimilla moɗon e heɗade ko jali gaɗe ley nokku noddirteɗo Moura caggal ko bonanday ɗi gaɗa toon so wiyama civil embarale oɗon nokku Francis kañum wiɗo ɗiɗo immadaraji gaɗe toon wattu joni o Russie kañe Chine fo kolliti wiide ɗiɗo immadaraji gattake ley oɗo nokku caggal ko armé o Haifa wiyede wari toon civil en le noga e jeɗɗi lewru mars ƴaɓɓinon du wattu joni o armé Mali odu wi yoɗum pene ɓaleji kirimɓe wari toon ɓe fudu e jeyadinkoɓe leydi Russie ndi do holliti wiide weltiki sanne golleji ɗi armé Mali golli kañe e haɓude e jeyadinkoɓe ɗi fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Sama Sekou
nduɗo talkuru ndu windi leydi France tottama battu conseil de sécurité ONU ñande aljumare ƴaɓɓine nde elle mayru kanko ministre leydi France kominiɗo gollidal hakkude leyɗe ina sikiti ko holliti laamukoɓe leydi Mali dow bonandaji gaɗaɗi Moura fa hande elle mayru Jean Yves Le Drian daari yo Nations Unies fuɗɗo horgol dow bonandaji cattuɗi hakkeji tomonta en ley Mali gaɗaɗi dow civil en to Moura toon ƴewde noga jeɗɗi yaari capantati goho mars hitande 2022 caggal faccitago leydi France ndi leyɗe Russie et Chine caraniki ɗum fa laaɓi ɗum ko holliti diplomate en yogaɓe Moscou e Pékin holti wiide ɗum ɗo hana saabi ɗum yawan sanne wattu mo laamukoɓe leydi Mali jaati puɗɗi horgol gouvernement leydi Mali kay holliti kasen teddinde sanne kala ko woni hakkeji tomonte en e ko nande muɗum e wi diplomatie leydi Mali l'armé Mali kay terroriste en joon en kaɓore tan masimbini ley nokku o e ley communiqué ministre komanide gollidal hakkude leyɗe ñande muɗum foof yetti sanne leydi Mali ndi banggal heɓude ɓural manggal dow terroriste en banggue goɗɗo ɗum ɓe holliti wiide yo yeddugol kabaruji holtine wiide l'armé Mali masimbini civil en e dow faaba mercenaire en Russe Wagner e on wattu o horeɓe terroriste en ɗiɗon masimbinama wonande faama en ley laamu Nara goto o yo jaaƴe ba mo ino bomboje guɓal génim mo akko e kañe Day ba horejo kabaru Zaka e ley communiqué dirpa holtama wiide ɓeɗo woni hooreɓe kabaru irgol bomboje lolirɗe EEI e kañe torraji dow jamare ley laamu Nara
wattu joni ko Chine kañe e leydi Russie ndi fo kollitide an tawda e leydi Mali ndi an tawda banggue leydi Mali ndi yoga e andanɓe kabaru koɓe noddita géopolitique ɗum woni caggal leyɗi ɗe kollitiɗi ɗum nafa sanne leydi Mali ndi dan hani wadde immadaraji wattu joni ko wondi e faɓede ko keɗɗemo kanko noddirte Adama Diaba Tew komo sifi dow hen dow faccitago Ousmane Yali Bouli
Mali laatake hannden misalu yottake faaɗo kañum jaati miilayno no leydi ndi woori ni kañum suɓaaɓe fa laamo Mali hannden ɗum watta leyɗe jogiiɗe sembe adunaaru ɗe mbaawa ɓamude dabere sini kaltiday e Mali Mali no woori hannden ni Afrique hanno laataade illa arande nde elon heɓa darnde muɗum nde adunaaru ndu ɗum ana moƴƴi Mali tatteji ɗi fuu sini a ƴeewi ɗum ana wayi hono genaari ɗe leyɗe ɗiɗi suɓaade Mali arande ko welno Français fuu kañe Union Européenne waɗanno dow meɗen ɗum ƴiwi no ɗum worruno ko wona Union Européenne états unis du wi muɗum ana dogganno dow men
ɗiɗo kabaruji foɗo mbawiddu bemi ami ande to ɗum du page Facebook kaña compte Twitter studio tamani ñaw moɓe noddirta rougeol o ɗum yiyama ley nokkule kewɗe ley leydi meɗen ndi ɗo wonno ñaw cewɗo o le on ɗo wattu fu laamu o wiyano wonde wadde do hen immadaraji ɓe mbi ndiyam peese pikkire ko yata million kañum ujunaji temeɗiɗi ujunaji capanɗe jettinati ley leydi meɗen ndi keɗɗemo kanko noddirteɗo Khalifa Keita yo goto e kominiɗo kabaru haɓɓude oɗo ñaw komo sifi dow hen
cette semaine nous avons arrêté
li ndo do yontere min limti ko warata temdere en noga en nay cikitabe tawrede nyawu chawde denno so en jewi adadu yontere adide de do chapan en jeto edido cikita tawrede nyawu o yi hono beedi hen nyawbe chapan tato en jeto li noga ju janyidi chalaldi ana wodi sikaso ko chala yelimani nyoro sigu markal ko hani kay fasol gul yo fewde e jogibe libbi jeegom yaade libbi chapandi ju e jena kanon mi beeda hen njawtibe dido duubi di yalla haddeno yaawri yirwer nyawu denno min dar inrabbe fide dabare fasidu sukabe mabbe yiru duubi be lebbi jeena faayo taade njawtibe hitande yalla kala sukana heba fasede cili didi
wattu joni en kala hono kabaru nyawcho fe ko binodir grippe aviaire ko wonde nangude nyawcho en ko wonde nangude chofeli laamu kati o be kolliti li fa hande o do nyaw yara e tiagal tawede li wiide laamu o wi bami do hen anniaji fa sakko o do nyaw foto raabo chofe keddille o do nokku yimbe lo wobbe anto marobe de do chofe kan bi hi sa ewi nokkule muuden de fu boni sabi de chofe ko jogi ton ko fu mbati an kaja balli gulaamu fa kebe famtar kebe momodou sama seku usmu
ana uri lewru hande ko nyaw chofe na le cercle kati ala hali be mbido sonne jamarande madam suntura fatumata jakite yo horaje service vitrine en kati waltini hakilaji wide dabreji piyama yalla haddi yirwere oro nyaw o
danger on di 3 km
ana hada poli natude ma yaltude le nokuji di nyaw o yita bangal kiloji tati ndero dabre jukitato fadum timma ndeno labbin gollo nokuji di nyaw o yita dun heddi wadede
la situation est sous contrôle
kanon jokolbe yogabe marobe chofe hakilaji mun en jodaki be do holti mursama ko heewi denda be kasindini faba lam o
presentement quand même je suis en chaud
lokko juno kay wala e golle faba lam o min domi le hakki yontere fay hunde mi heduraki denno lam o tan min domi
on est en train de attendre l'état
marobe chofe be yela mabbe dun yo newa munya le nanugol chofe le ledindi dum noto sababu renude kala guldeji bilidi e kabar mudum golle dun hebente jokolbe hewbe
wattu jone kala hono kabaru kudde de ngori leedi meden ni nyamduji di taydu wi laamo gufarne ma wi hino le yontere jabbe nonde dabare di fu amama do hino sakkade fati cioggudi ngabaka fa hande wi li am tan cioggudi do di gonno do di goni di jipaki be bi 50 km maro ngob no dir brazil ngo wiama ko yata ujinaji tati e teme tati wattu jono 5 km sotete bidor ne bandu hono ko laamo wi kay be bi dum amama ujinaji nay fa yato ujinaji nay e buteme nay cfa kasa yettigile lumo ya tan wana non dum worgi fa kebam famtar kedde momodou sama seko ousmane nyaadi boudi
wakkat juno kay waltere fuf min jali le lumoji di dum ko holliti client yobabe le ngalure bamako
e foy ma bala
wala fu ko wayliti ile lewru ramadan do fu fu anati kenya mi sodo ile lumoto wala fu ko wayliti maro sikaro fu anati
nono ko non dun bangue nono mayongo hono kanko seydou keita jompit kende helbe mata alta fondo waltere le nokuji do cumoyto
mo bi ko non
wala fu ko min mati e buyto gol cioguji di mi sodo ci akur sukkara joni ujinaaji nay e buttemel nay kam soda e maro hande
ma marsandi
ka non no bangi nyaamo mayongo to dende misabugutun commerçant e mobe yobe kay holti wiide na gondi yeyude bangal cioguji do holliti lam kobe keddan na sal yakita jombitiki mawdo
wepiri mun
ko jotta cioguji ko bi min ko ciakur sukkara wina joy e temede joy sukkara leleedi ndi kilo fan sotte buttemedere maro no dirtengo gambia kango 50 kilo an sotte buudina tete e temede jenay neban tigaji min ciotata wattu jono
kulle mo ante ko fere
wokal jono kay kawral ngutugol cioguji di haba lawol nokuji kewdi ngalurande
en gardam fa hande le reso ngaji meden di bamde kidal fa njotteda sikaso kanye sego e motifu be bi cioggu galasi ngabino ton sande do no boddere ko wonno sotte ton buudi sappo jobe bi hi am sotte fa buudi chapande jeegom yottede buudi temdere cfa kambe sottobe galasi wombe to mi ko lati sababu mu yo tejugol kurangaji wakkati fulle o do nokko fa kebe fam tar fa nde kedden ousmane nyali buli e mamadou sama seku
jama kewdo ndartobe glasi won ko jeta anandari damde galleji yogaji to moddito dum fuddi le lewru korkandu dun ana metti min sanne fu buri le o wattu wulare woni ko hora yogabe koltivide hono o debbo goto jodido le ngendindi
bi ko ni cena mi degun yere le glasi
ko metti amen kay wala do haadi sabi rafu glasi o le o do wattu korka ko buna satti sanne min tampi min dondi mi anda fu fu no mi gatta fay nyande mi soodi manaji didi glasi temedidi godo fu fu temdere
ni tan kon bo ranya kada nyere
wasugulla goto wode ni himbe machina du ono ko gondo le region segu do so tobe glace be kany en du politiko ne hakkilo mu ben e wi mabbe ko tinni don yo sabe tajugul courant gol timata ngol
mina ni glace gele
ya on fufu yo sabe energie du mali bi tatcham courant o sato fufu min jeyan du no tidiri sabe electi dala min kebata du transport o dun na tidi ngolda tugu essence nukuji di glace di hebata dun na woddi kabram dun na tidi
vraiment a koka gele
min tintende wi de tidala glace ana wodi du le region ngaji goddi hono sigaso kidal e kulikoro
kambe won kretien en wonbe leedi meden di wattu jono ben jottiki yontere mabbe cekiterde dum wolle korkaka be koliti widdu joni be gondi e wadde hon duwawuji mabbe kanya ko nande mudum hodon kabar der o yontere golleji hodo be gattale hen duwawuji hodo be gattale hen dum won kanko noddirte do abbe jak tombo yo gote lamir fedde dum won kretien le nokko noddirte do kulikoro fedde mabbe nan noddirto seminaire P12 kedden ko sif
la derrière semaine
dum yontere cekitotonde korka kretien ko église no drata semaine sainte ko fuddi alan o timma julde pak alkamisara warore de dem min kalata hala ko wete tirjom pascal balde tati yambereji julde pascal nyande alkamisara de yo miccitaade annab isa golleji di wade dum julde no dirtende sacerdoce nyande aljumaare yo miccitaade ko wada do annab isa sugullaaji kewti di dum ko wara tuta do leggal no dirta kura nyande aswere yo nyaloma de inare e nyaagundeji bete alan woni ko yambinte wartugul annabi isa ngol wartugul fuda illa jama ala unodirta ve pascal yambereji ngatte le eglise ngaji catholique fu e adnarundu ka kinatawe prêtre won onoko
seulement un prêtre
en kala on kabar na filaji li nokko miccitiden wiido so bammi fa korkata chama dido na filaji ngatte hakkunde sa juli safo ko kanya yotte yaade fa bete alaway waddi do na filaji no andam be kabaru dina ka kollitiri wiide do tawedo fu wattu joni yimbe le hewbe kanya ngono ko njata li na filaji di kam andam be kabaru dina be dubbe bidum wana wajibi ka sa yihi barajiji mawdi bawda hebud le hen hono net o dirta na fila barajiji hudu won le hen fa kebe famtar kebe kanko momodo sama seko kanya usman nyali buru ko poni en do hen
alhamdulillahi rabbil alamin
ewi almam abubakar demba dukure watti yoga jutugol rakaje de na julde de dum hatta himbe yoga be hawrude e nafilla ewi makko ko yida e nafillaaji di wadde ka hawranta himbe sabi yoga be atawa yo nyawbe non nadu yo nayebe non
alaikum sallallahu alaihi wasallam dardi almam en patu fi junna julde jama sabi dum tampinan islam en be sallallahu alaihi wasallam goddo misal amen lobbo kala wattu sona junna himbe dum yawata dum tadata yalla hebude nyawbe be nayebe be kanyen sugabe
modi babe hebbe ndori do junde rakat ngaji di e surat ngaji di nen almam abdallah mayga holti hono julde jina fillaji di kani wadrede
joko tammi beseli
julde de yo rakat ngaji didi e salam goto cili joy bedade hen safitri alaw jangude surat mujida fuf julde de na jabe so le galle wada so musiri wada ko buri baraji kay yo wadde li denta
samantiabe dima
kana holti wida na fillaji di kana judde fahim e chawta beedi wida kaddi wala e adadu rakat ngaji di le julde nafilla kano e sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yida rakaje joyi
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union européenne
sikram nyenye yeno wattu jono ko ne rezo ngaji meden di en biyan wala fu kabaruji ko bodde hokkuton kasen sabide wotto nangiri en juude dido kabaruji fo ma be dido be ma me andeto so ngadi www.lstudio.org no noddi mi do do numero via mo mermer 37321 fande fande fe no ko nandir ono do e ser yewtre meden de ano woti
sido tamani